chisa mu maso gomukama gwera bebirungi byonkoledde mu maso gabalabe bange mukama onyimusiza okyusiza obulamu bwange ontusiza wenali sisuubira byewuunyisa mukama byakola
You're not.